young blood like this.
Don't know that you can feel and you was ever mamba. I'm now going to do the test.
Banana, banana, banana. Eh, Kana Kalandi Mapiko, Kada Ulukila Kumamba. Tenda kulila chisoni tendele woka woka
woka woka woka
sichito chito sapa siko la pansiri tato panazo kulaka laka ntita pita kumamba tika pumule sisi ndikilo sama siku omaliza saoneka mitundu ndimitundu kukilana maiko ndi maiko. Mipingo ndi mipingo kuokelana koda mbuye mbwela liti. Chisona lebe akafuna kutosa moyo apondele langati ya kusinga nkuku. Ndekoma ndekonja ndasisidwa siko la pasile kupita kumatelo. Natopa ndikale ndikudigila koda mbuyo mbwela liti.
Download and tikumvera nyimbo zaba mwamba pamalawiwanga.com.